ikuphi imbizo namhlanje?
Hila bafana besiphethi afro.
Tiki yo.
Namanje kusayifantuka baba. Hamba nama social media manje. Asiyeke. Paraffin, skezele ndishine zinye ishoveli iphephe pipeline. Toilet isemnyanga ngiphuma ebusuku ngiqhamela esigigini. Ngiyakugigiza, suku zakudala ziyangibusisa. Ngiyakujulisa, onyanya ungagwinyi buyisa. Umshini wami uhave ngeplastika nqakumithisa. Besidlaladlala budlapha baba sonke nabobeni. Ngisho isidlula sahle umlenze sonke bese flex. Sipusha steady singenandaba nezinto ey'fensi. Shaw please call anga-airtime kumabeni. Fasite kukhwela i-taxi isembizweni. Ngihlanganisa imali kuphuma ibhodlela negesi. Ezinye ishaya isipansula kwesikontira singena stress. Singagunda amakhanda siphethe ama-afro like tira. Ezakudala mane tikitik uyidlala ithinto.
John Tate, is not failing. It's fucking money. He come cake. Emma fam fan. Go to Simba Savaga Shabati. If I can't, Eba Ngan Bam. Ninga charge my chance. He can have money for them guns.
Shut up.